no man na be lari. It's a nice when you're singing. Sana sana
miwa niko mavitu juu yako. Sana sana niko drinks tu juu yako. Sana sana miwa ta studio tu juu yako. Sana hata muifanya tu juu yako. Na simsima huka the keys to mabima. Drinks pia kiasi kabla stima tujazima. Karegerege dance kana shika. Mina shika, suna nishika. Na she fly my diva. Check you damn, guy I'm evil. It's a problem, a shida. Kila kiona akidai I give.
A little better this, a little better that. Vile ene chicken dia, vile night put. Na mina penda vile tuna ele one. Blanda sir, wanja nesi seme sir.
Nikikumisi na kumisi sana. Nikikutaka na kutaka sana. Nikikupenda na kupenda sana. Nikikujiga na kujiga sana. Sana sana
ooh yeah.
Sana sana
Honey bado South B Bale sana
yeah.
Toka kitambo mami na kutime sana.
Saga.
Najuna dai kukross na ukijana. Kwanza nikidunga sana na bandana. Sana naiko your ringtone. Manamba za uzifiki your cell phone. When the target na when the mission. Shani mind me na kuwazanga till dawn.
So baby keep doing what you're doing to me. Lazima nikupeleke uone mami. So baby keep doing what you're doing to me. Lazima niku na madhangu watakangi mcheso. Kumtembele lazima skari na kaleso. Na lazima nukutambulishe leo. Nimengoja sana sezi ngoja kesho.
Kumisi na kumisi sana. Nikikutaka na kutaka sana. Nikikupenda na kupenda sana. Nikikujiga na kujiga sana. Sana
tuko back left, tumetulia sana. Tuko ma JJ, niko masika. Ana nisho tu masi, kama masika na nikimshika. We, anakatsika. Yo, niko round 2 na once ijafika. Na bado niko pacho, we, bado napika. Okay, love yetu moto, yani never msoto. Yani kam nipe choto, yani chill na mtoto. Na igwara gwara, hey, kama kokoto. Yani nikishamga, kume damn tu ni ndoto.
Hey, this girl. Hai, hana ni changanya, hai, hai. Sana, hai, hai, na misi sana.
Nikikumisi na kumisi sana. Nikikutaka na kutaka sana. Nikikupenda na kupenda sana. Nikikujiga na kujiga sana. Sana
No more pillars.